Jo-Korintho mokwongo, 10. Owetena, adwaro ni mondo ung'e tiend gima notimore ni kwerewa. Bor polo notelo negi giduto kanie wigi malo, kendo giduto negi ng'ado nam makwar. Bedo e bwo bor polo no, kendo ng'ado nam kamano, ema nokwan kabatiso mane omiyo giduto gibedo e achiel gi Musa. Giduto negi chamo chiemo achiel mar chuny, kendo negi modho pi achiel mar chuny, nikech ne gimodho e lwanda mar chuny mane wuotho kodgi. Lwanda no ne Kristo owuon. To kata kamano, wang'eyo ni ji mathoth kuomgi ne ok long'o ni Nyasaye, nikech ringregi nodong' koke kuonde duto e thim. Gigo duto notimore mondo obednwa ranyisi ni mondo wan kik wagomb gik maricho kaka ne gigombo. Kik ulam nyiseche manono, kaka moko kuomgi nolamo, kaka wasomo e mumani,
Jo-Israel nobet piny mondo cham kendo madh gik motimgo misango, bang'e ne gia malo mondo gitug tugo maricho.
Wan kik watim timbe terruok, kaka moko kuomgi notimo, mi ji 23,000 kuomgi otho chieng' achiel. Bende kik watem ruoth, kaka jomoko kuomgi noteme, mi thuonde onego. Kata kik ung'ur, kaka jomoko kuomgi nong'ur, mi malaika majadek onego. Gigo duto notimore negi kaka ranyisi, kendo nondikgi ni mondo watang', wan mwadak e ndalo ma piny rumoeni. Emomiyo, ng'at maparo ni ochung' motegno mondo otang' kik opodhi. Onge tem ma useyudo mopogore gi tem ma ji duto yudo. Nyasaye en ja adiera. Omiyo ok noyie mondo uyud tem mohingo tekreu. To nomiu yo ma uwuokgo e tem mora mora, kendo nomiu teko mar dhil gi temgo. Kuom mano, owetena mahero, kik ulam nyiseche manono. Akwayo kaka joma nigi rieko ni, paraneuru gima awacho. Ka wamadho kikombe mar gweth, ma wagoyo ni Nyasaye erokamano kuome, to donge waduto wan e achiel kuom remb Kristo? Bende ka wachamo makati mong'ingi, to donge waduto wan e achiel kuom ringre Kristo? Kaka nitie mana makati achiel kende, mano nyiso ni kata obedo ni wan ji mang'eny kamano, to wan mana ringruok achiel, nikech waduto wariore e chamo makati achielno. Paruru ane kit lemo ma Jo-Yahudi kod timgi. Donge jogo machamo gik motimgo ni Nyasaye misango bedo e achiel gi Nyasaye motimne misangono? To ka awacho kamano, to uparo ni awacho ni chiemo motimgo misango ni Nyasaye manono en chiemo mopogore gi chiemo mamoko koso? Koso uparo ni awacho ni Nyasaye manono en gima adier? Oyo, awacho ni misango ma joma ok oyie kuom Nyasachwa ema otimo. Gitimo ni jochiende, to ok ni Nyasaye. Ok adwar mondo ubedi achiel gi jochiende. Ok unyal madho kikombe mar Ruoth, kendo uchak umadh kikombe mar jochiende. Wadwaro miyo Ruoth mirima koso? Koso waparo ni watek moloye? Uwacho ni ya, ng'ato nigi thuolo mar timo gimoro amora. Mano adier. To kata kamano, gik moko duto ok konywa. Wan thuolo mar timo gimoro amora, to gik moko duto ok kelnwa dongruok. Kik ng'ato dwar mana gik makonye en owuon, to ng'ato ka ng'ato mondo dwar gik makonyo jomoko. Chamuru ring'o duto ma ung'iewo e chiro, ma ok uchich gi weche moko e chunyu, nikech muma wacho ni,
Ruoth e wuon piny ngima, kaachiel gik moko duto manie iye.
Ka ng'ato ma ok oyie kuom Kristo oluongi e chiemo, kendo ihero dhi, to cham gimoro amora momiyi, mak chunyi ochich gi wach moro. To ka ng'ato wachoni ni chiemono otimgo misango ni Nyasaye manono, to kik icham chiemono, nikech dipo ka ichwanyo chuny ng'at monyisino. To winji, awacho mana chuny ng'at monyisino, to ok chunyi iwuon. To kamoro ibiro penja ni, ere gima omiyo paro manie chuny ng'at machielo ema mona timo gima aneno ni an gi thuolo mar timo? Kagoyo erokamano kuom chiemo machamo, to marang'o ng'ato neno ni atimo marach kuom chamo chiemono? To adwoko penjono ni, ka uchiemo kata umetho kata utimo gimoro amora, to timuru kamano mana ni mondo omi Nyasaye duong'. Kik ubed joma kelo chwanyruok ni Jo-Yahudi, kata ni joma ok Jo-Yahudi, kata ni kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye. to timuru mana kaka atimo. Atemo bedo malong'o ni ji duto e yore duto, ka ok aparo mana gima dikonya, to aparo mana gima dikony ji duto mondo oresgi.